Kibanda cha mapenzi niwe nawe milele daima kusudio langu wikidole kwa tana nife mimi ufe wewe yapokuwa sina na nilikupaga mutima ukaingia mazima kwenye moyo wangu aiwewe leo nalimisi jini sijalewa nimezima siyo kosa langu tatizo ni wewe basi sawa nina
Sasa bayuwe haya ukweli we ni mzuri tena mlimbwende kile ulichokitaka siku wanacho bayuwe haya haya we kusituliza mgini sasa unaishi mbezi we mbona yako ni makubwa basi mikiti toyaweza ukuwataka Ferrari na Bugatti ulipaki we mbona yako ni makubwa basi baby
Shafunga panzia na wimbo na kuimbia sawa nimeumia na donda na ugulia na kamwe sitojutia
Kidunda cha moyo kishapoa tayari na kama mzigo na tuwa nipate afadhali na kile kidunda cha moyo kishapoa tayari na kama mzigo na tuwa nipate afadhali mimi
Respect for you.
Nyama.